how much land?
Really car buy?
Find the city.
Cook music, fire in the city.
Viantama, now fere bala fubantama. Chavola va viantama.
Wagwa
mukwa numbikoye siri bidira zimbitade neta midwa babinta misanze twatandika mpola nga twewana nga twesuta era nga twesuubiza ebirungi kuba yali mulungi omutima nali netagasanyu linali nsuubira naye nalaba nnaku amaziga agabuli lunaku dala wali mukyamu omutima nagukuwa era wagumenya kati mbikoye mbitadde kanyiga omutima maziga zanseke ebyo siri biddira omukwano sigwa ddala mpulira biwulire naziga zanseke ebyo siri biddira omukwano sigwa ddala
Nze nali sisuubira ntirulita era bwotyo n'onjabulira omukwano guna n'ebirungi byonna bye nakola ddala balungi mulumya gye nakoma okusembezanga gye wakoma okunjabuliranga nebuuza ekyali kitugatta era kale oba byali byanfuna nno nze nakwagala nnyo n'omutima nali naguwaayo mu mikwano nga nakulagayo tobitidde bwotyo osazeewo
naziga zanseke ebyo siri biddira omukwano sigwa ddala mpulira biwulire naziga zanseke ebyo siri biddira omukwano sigwa ddala mpulira biwulire y'omukwano mbikoye siri biddira nze mbitadde netamiddwa babintamisa nze twatandika mpola nga twewana nga twesuta era nga twesuubiza ebirungi kuba yali mulungi nasiga za kuma mirembe mu nsi ebyomukwano byaba kifeesi nze ndi muntu wa wansi mbiwuliranga bibuzi
kubulungi bwo nze nali sisuubira ntirulita era bwotyo n'onjabulira omukwano guna n'ebirungi byonna bye nakola ddala balungi mulumya
nasiga za nseke ebyo siri biddira omukwano sigwa ddala mpulira biwulire naziga zanseke ebyo siri biddira omukwano sigwa ddala